Vos diacolua. Vos diacolua. Zo is dos no quenzega. Vos diacolua. Masime njalo nje okwethutyana kwaye sithobise intloko zethu. Nkosi uYesu, siyazama ngendlela yethu ethobekileyo ukuvakalisa kuwe ngokucula oku ukuba siyakholwa. Kwaye siyathandaza Nkosi ukuba ngoku ukuba uya kuqhubekeka uqhekeza isonka sobomi kuthi usinika oko sinesidingo sakho kwilizwi lakho okusikucela egameni likaYesu. Amen. Ningahlala. Ndiqinisekile ukuba singanakho ukuba ndingatsho ilizwi elipheleleyo ngoku lika-amen ukuba ezihloniphekileyo iintsikelelo zikaThixo zingaphumla phezu kwesi sihlwele. Bendihleli kule ntsasa kwaye ndiphulaphule ngokuzondelela kwiinkonzo, ndibonwabele ubungqina, iindlela ezahlukeneyo ubani anakho ukuzivakalisa yena. Kwaye ukuva abaqalayo ukuza umzalwane waseBhaptisi apha oze kuxolisa ngokucinga okuncinci okungalunganga. Ngoko ndiyamncoma ngokuqinisekileyo umntu onokuba ngumntu ngokupheleleyo okanye inene ngokupheleleyo nalo ukuba ucinga ukuba wenze impazamo. Akaxolisanga ngokuchanekileyo kum, ibingendimu ebexolisa kuye, ibinguThixo. Ngoko ndiyayincoma loo nto, yabona, uThixo amsikelele umzalwane wethu kunye nomzalwane wakhe ongumvangeli. Bethu, la mbhaptizi, uyazi, ndandikwinkonzo yasebhaptizi mna, ndandililungu leMissionary Baptist Church. Xa ndisiza phakathi kwabantu, ndiyazi ukuba niva njani, ndandiziva kwangaloo ndlela, nje ukuzala kokuthile endandingakwazi. Ndikhumbula amava am okuqala ukubona awakwamoya kwakuseDowagiac, Michigan. Ndicela uxolo, ndandiseDowagiac kuhambo lokuloba kwaye ndandisihla ndivela eDowagiac ukwehla uyokutsho eIndiana. Kwaye ndaza ndabona amagama kaYesu kuzo zonke iimoto nezinto, ndaza ndaphulaphula kwiinkonzo zabo ngaloo mini. Kwaye ngosuku olulandelayo bandicela ukuba ndize eqongeni ukuza kutsho amazwi ambalwa, kwaye ndakwenza. Kwaye bandibuza ukuba ndingowayiphi na icawa, ndaza ndabaxelela ukuba ndingumbhaptizi. Kwaye ngobo busuku babe nendoda endala yebala eyayiza kushumayela, kwaye kwakumele ukuba usekudluleni kwakhe kumashumi asibhozo. Kwaye waphuma waza eqongeni, umfo mdala, baphantse bamkhokelela ukuphuma. Waye enenye yezodyasi zabashumayeli zinde kuye, ikhola yevelvet kunye nomgca omncinci omhlophe onwele oluthambileyo lujikelezile ecaleni. Kwaye ndacinga, onke la madoda apha nabeza kwalizwi, amadoda amakhulu, banokuyivumela kanjani le nkonzo inikelwe kumfo onjengalowa? Kulungile, indoda endala ifanele ukuba isesitulweni ndaweni ithile, ihleli phantsi. Babeshumayela ngaloo mini ngakwenzileyo uYesu apha emhlabeni, kwaye kodwa weza wathabatha umxholo wakhe. Ndiyakholwa wakuYobhi 7:20. Andinakuqiniseka ukuba seso sibhalo. Nakanjani esi sisicatshulwa okanye inxalenye ethile yaso? Wawuphi na xa ndandibeka iziseko zehlabathi, xa amakhwezi okusayicula kunye, kwaye onyana bakaThixo beduma luvuyo? Kwaye wathetha ngokwaqhubekayo ezulwini ngeli xesha babethetha ngokwaqhubekayo emhlabeni. Kwaye endaweni ithile, malunga nemizuzu emihlanu emva kokuba wayethetha, umoya wenkosi wambetha kwaye waxhumela phezulu emgangathweni, wangqubanisa izithende zakhe zombini. Bethu, kwakukho igumbi elikhulu kakhulu, kwakukho malunga nesiqingatha kweli qonga, kwaye wahamba wemka wathi, nto nje aninagumbi aphalaneleyo lokuba mna ndishumayele. Kulungile, ndandi malunga na20 eminyaka ubudala ngoko. Ndacinga ukuba oko kuya kuyenzela okuya la ndoda indala, iya kundenzela ntoni mna ngoko, yabona? Ndaweni yokugcina yonke into ingocwangco ukwenzela abazalwane bethu abatsha ukuze sibamkele ngokuqinisekileyo kubudlelwane bethu. ndiyabona ndiyakholwa bakhankanyile ngombingeleli ohleliyo apha ndiyacinga ngoba ukuba ngum-Irish abantu bakuthi ngamakatolike kwaye ngoku kwakukho iqelana elininzi amabhaptizi nabanye abohlukileyo ungaba ngobhidakeleyo kancinci kwixesha eligqithileyo ndiqaphele ukuba akukho namnye kubazalwana okhe wathetha ngaloo nto kodwa ndicinge ukuba ndiya kuzama ukuyilungisa xa umzalwana ushakerian emva kwesithethi esilungileyo apha wazaliswa kakhulu luvuyo lokukwazi ukuza kwenkosi kukufuphi wathetha ngelwimi elingaziwayo kuthi kwaye sinabo abatoliki abanika utoliko oko isibhalo sithi ukuba kukho toliki ngoko mabathule kodwa ukuba bathetha ngelwimi baze balitolike iba sisiprofetho ngoko ukubhidana okuncinci kwababini ngaxeshanye ngoku kwakungabhidisi nakancinci oko yabona ngokuba omnye kubo wayenika utoliko omnye wayiprofeta yabona ngoko yinto ndicinge ndiyakwenza abazalwane bethu baqonde ukuba babengaqondi ngokuba omnye kubo ngokuchanekileyo ubenika ukuqaphela ukuncitshiswa kwamaxesha abo kwaye omnye wayezalisiwe kakhulu nje yena kuba umoya kathixo wayeprofeta ngomnye utolike omnye wayenika utoliko ukuze icace ukuba uasi ngamanye amaxesha kwingqiqo yemvelo njengomzalwana wethu othandekayo oxolisileyo ngale ntsasa inokubhidisa kancinci kumntu ongaqondiyo kodwa kwabo bangaphakathi amaqala emfazwe esikuyo kutheni siyayiqonda ukuba ziyintoni ezi zinto ngoko bendicinga nje ukuba ndiya kutsho okuthile ngayo ukuba bekulungile ngoku ndiyazi ukuba le asiyo ndawo yokutsho oku kodwa ngokuba abantu bexela izinto ezincinci uyazi laa mfo wathi indoda endala yebala yathi aninagumbi laneleyo lam lokushumayela aninaxesha laneleyo lam lokushumayela okanye eloluliweyo indoda yathi ngenye imini yathi umshumayeli weza wayengumalusi ebandleni iminyaka emashumi amabini kwaye wayesoloko eshumayela nje ngqo imizuzu engamashumi amathathu cawa nganye ekuseni ebandleni lakhe kwaye wathi ngale ntsasa yale cawa washumayela iiyure ezintathu kwaye ke intlanganiso yamadikoni yambiza yaza yathi malusi siyakuncoma ngenene bathi sisoloko sisazi ukuba umele iBhayibhile namalungelo ayo kwaye bathi ngoko kwaye usoloko usilungisa ukuze sizive sinyulu kwaye sicocekile phambi kothixo kwaye siyakuncoma nyhani kwaye sikholwa ukuba usisicaka sikathixo kwaye ngokuqinisekileyo siyawuncoma la myalezo wale ntsasa kodwa bathi kukho nje into inye esifuna ukukubuza ngayo bathi sikubalele ixesha njengentlangano yamadikoni bathi zonke iintsasa zangecawa uba imizuzu engamashumi amathathu ngqo kwaye namhlanje ube ziyure ezintathu bathi ngoku khumbula sincoma onke amasuntswana ayo ibilungile bemenza umfo omdala azive kamnandi uyazi wathi ngoko ke bazalwane ndiza kunixelela ukuba injani wathi ngayo yonke intsasa xa ndisiya ndibizelwe eqongeni wathi ndibeka enye yezo zikhuseli bomi zincinci emlonyeni wam wathi kwaye ndimunca nje yona waze wathi xa isikhuseli bomi siphelile wathi ithabatha nje imizuzu engamashumi amathathu waze wathi ndize ndiyeke ukushumayela wathi niyazi kusasa nje ndicinge ukuba ndingaphaya kwexesha kancinci nditsicile ndaneqhosha emlonyeni wam
I ain't gonna put anything in.
Andizukufaka ntonga phakathi ngoko masithembe asizukuba namaqhosha ezingcotyeni zethu. Kodwa si ndiyathemba ukuba ayivakalanga njengenyelisayo apha. Kodwa nje uyazi naye uThixo unendlela yokuhlekisa, uyazi? Ngoko sibulela kakhulu ngokuba lapha nokuba sibe nelixesha lobudlelwane kwaye nale nyweba yokuqhekeza isonka sobomi kwakhona ngokwendlela yam elula encinci ndiyazi njengabakweza kwalizwi njengalaa ndoda ethethe apha phezolo isuka eNgilane bethu Ndikuthile kuma emva komuntu ngolwahlobo nemfundo yami yenqanaba lesixhenxe. Kodwa ndiyathemba ukuba uThixo uya kunitolikela intsingiselo esentliziyweni yam. Yabona ukuba amazwi am akalunganga, injongo zam ndiyathemba zinjalo. Ngoku masifunde esibhalweni. Abaninzi benu bayathanda ukulandela, kwaye ndiza kufunda kusasa nje okwemizuzu embalwa kwincwadi kaJeremiya umprofeti isahluko sesibini, kwaye ndiza kuqalisa ngoku kumqolo wokuqala. Kwafika ke ilizwi likaYehova kum lisithi, "Yiya umemeze ezindlebeni zeYerusalem uthi, utsho uYehova ukuthi, ndikukhumbulele inceba yobutsha bakho kunye nothando lobutshakazi bakho, ukundilandela kwakho entlango kwaye ezweni elingahlwayelwayo. Ubengcwele uSirayeli kuYehova kunye nentlahlela yakhe yongeniselo. Bonke abamdlayo bo kwaye bozeka ityala, bofikelwa bububi, utsho uYehova. Liveni ilizwi likaYehova, undlu kaYakobi, nonke mizalwane yendlu kaSirayeli. Utsho uYehova, bafumana bubi buni na kum oyihlo, le nto bathe bakhwelela kude kum, balandela izinto ezingento, baba yinto engeyanto. Abatsho ukuthi, uphi na uYehova owasinyusayo wasikhupha ezweni laseYiputa, kwaye owasihambisayo entlango ezweni eliyinkantosi kunye nezihoko, ezweni elingumqwebethu, elethunzi lokufa, ezweni elingacandi mntu, kwaye elingahlali mntu. Ndaningenisa elizweni elimasimi achumayo ukuba nidle iziqhamo zalo nezinto ezilungileyo zalo, ukanti nakungena nalenza inqambi ilizwe lam, ilifa lam nalenza langamasikizi. Kwaye ababingeleli abatshongo ukuthi, uphi na uYehova, abaphathi bomyalelo abandazanga. Kwaye nabalusi baqeqa kum, kwaye nabaprofeti baprofeta ngoBhahali, balandela abangancedi nto. Ngako oko ndisaya kubambana nani, utsho uYehova, ndibambane noonyana bonyana benu. Kuba ngapha kwalo mhlaba wamakiti, kwaye nibone, kwaye nakwaKedare, kwaye ningqale kunene oko, nize nikhangele ukuba zikhe zakhona izinto ezinjalo. Lakhe uhlanga lwananisa na ngoThixo balo, bengeThixo kebona abantu bam banane ngozuko lwabo into engancediyo. Mangaliswani mazulu yile nto, nibe namanwele niqothole kunene, utsho uYehova.
For my people have committed to
ngokuba benze ububi obubini abantu bam, bandishile mna thendela amanzi aphilileyo, baza bazimbela amaqula aqhekekileyo angagcini manzi. Yanga inkosi ngongeza iintsikelelo zayo ekufundweni kwamazwi ayo, kwaye ndingathanda ukuthabatha umxholo wayo njengo amaqula aqhekekileyo. Xa sifunda esi sibhalo ngalentsasa, esi sonke isibhalo siphefumlelwe, kwaye siza endlini yenkosi ukuza kulungiswa nokuza kuqonda. Kwaye ngamanye amaxesha sibona nantoni na encinci endleleni, njengale ndoda yasemkhosini ngethuba lithile ligqithileyo yayithetha nathi kwaye isithi ezinye izinto ezithile ezinokuthi mhlawumbi kwelinye ilizwe elinodolomlilo oluthile okanye into ekolo luvo, kwaye kufuneka sifumane into ethile ukuphikisana nayo kumgaqo womkhosi. Kulungile, into enye iza ebandleni kwisekethe apho indoda ishumayela khona, okanye ukuba ungumvangeli entsimini. Xa ebona uvukelo nento nje eqalayo iqhubeka ubuntsane bayo okanye nantoni na eyiyo, yiloo ndoda ukuba sisicaka sikaThixo ukuthintela loo nto kude ezingqondweni zabantu ukuze bazigcine kude kuyo, kwaye asifuni oko kwenzeke ukuba thina sigaxeleke kwindawo ezinjalo. Ngoku ngexesha likaJeremiya apha isiprofeto sakhe kwakumalunga namashumi amathandathu eminyaka ukusuka ekufeni kuka Isaya, kwaye babemalunga namashumi amathandathu eminyaka ngaphandle komprofeti omkhulu. Kwakukho uHabhakuku nabanye babaprofeti abancinci, kodwa uIsaya waye ngokugqibela umprofeti omkhulu. Kwaye abantu babe ngeli xesha babengenamntu wokubakhupha, babemkile, kanti babengabantu bakaThixo bakhukuliseka kule meko ngoku lena sibafumana bekuyo ngoku njengokuba uJeremiya waza kuprofeta kubo. Kwaye uJeremiya naye waprofeta phambi kokuthinjwa kwaye waya ekuthinjweni kunye nabo. Kwaza ke ngokunjalo uDaniyeli uza emva koJeremiya kwaye uDaniyeli wathi unokuqonda ngokwesibhalo seminyaka engamashumi asixhenxe ababeza kuba lapho. Ngokuqinisekileyo kwakukhona omnye umprofeti phakathi kwabo owafuna ukwenza le dyokhwe njengoko wayibeka entanyeni yakhe ukuba iyakuba yinto encinci ukuba kwiminyaka emibini kulungile uThixo wayeza kuba buyisa bonke, kodwa uJeremiya wazi ngokuhlukileyo kunoko. Kwaye siyazi okwenzekayo kumprofeti wayeprofete ukungalunganga, wafa ngaloo mnyaka mnye, ngoko uThixo akanakumyeka ukuba ame. Kwaye ngoku siyaqaphela kwakhona iimeko zabantu ngaloo mhla. Ngoku andinqweneli ukuba nindive ngandlela yimbi, andijonganga. Oko ndijonge ukukutsho apha izibhalo ezithile kunye nokubhaliweyo okuncinci. Kwakuqhele ukuba kungeyomfuneko ukuba ndibhale izibhalo zam nezinto phantsi, kodwa emva kokugqitha amashumi amabini anesihlanu okwesibini kulungile, andikhumbuli njengokuba ndandinakho. Ngoko ndibhala phantsi isibhalo nohlobo lokuba ndazi kuyo apho ndiyakhona. Kwaye ixesha elinintsi ndithandazela abagulayo nokunye, kwaye ndiphume kwaye ndimke, andinaxesha lokufundisisa njengokuba kufanele kube njalo. Ngoku kodwa lo mprofeti omkhulu walo mhla yayinguJeremiya, kwaye wayeyinto ngoluhlu lukaAmos nabanye abaprofeti abanintsi abavukayo. Wachukumiseka xa wabonayo iimeko zesizwe. Ngoku kwakukho indawo ngelinye ixesha xa uthetha ngesizwe singacinga ukuba kubhekiselelwa kwiqela elithile, asiyo loo nto, kukubandakanyeka kwesizwe sonke. Kwaye siyafumana namhlanje eyelelanisekayo kakhulu imeko namhlanje njengokuba yayinjalo ngemihla kaJeremiya, ukuba isizwe ngokwaso sonke simke ngaphezulu okanye ngaphantsi kwizithixo. Into enjalo ndingatsho simke kuThixo. Kwaye ngokwenza loo nto kukuba buthathaka kwepulpiti. Ngokuba xa ipulpiti ibinokuhlala ithe tye kunye nelizwi likaThixo, uThixo beya kuba kulo lonke ibandla njengokuba yahambahamba phakathi kwethu apha. Kwaye bemka kuloo nto, kwaye yiloo nto endifuna ukuthetha ngayo ngale ntsasa. Kwaye sifumanisa ukuba oko luqobo lwenyaniso kuzo zonke izigaba. Ndiyakholwa yayinguAmos njengoko ndikhe ndabhekisa kuye kwixesha elidlulileyo ukuba wathi waye ngengomprofeti engengonyana wamprofeti, kodwa wathi oko xa ingonyama igquma ngubani na ongena kungoyiki. Kwaye ukuba nabani na wakhe wayiva ingonyama yenene igquma intlango, ezi nizivayo eluvalelweni apha jikelele ziyatswina nje, kodwa xa yona igquma intlango yonke into iyahlonipha. Ndalalisa ehlathini ndizingela zona, kwaye ingukumkani wezilwanyana. Kwaye xa longonyama igquma noqongqothwane aba bayayeka ukungxola, yonke into yenza njalo. Oodyakalashe kunye neengcuka zikhala, nezinye izilwanyana nokukhala kwemfene neenkawu. Oqongqothwane kunganzima nokuziva wena ucinga, kodwa mgama yeka ingonyama igqume, kwaye uqongqothwane uyakuyeka ingxolo. Yabona, yonke into iyayoyika nangona zininzi izinto ezinokuyibulala, kodwa yaziwa njengokumkani kwizilwanyana. Wathi xa ingonyama igquma ngubani onokungoyiki? Wathi ngoko uThixo uthethile ngubani ongenakungaprofeti? Kwaye yiyo ndiyacinga imeko imelana naloo mcelimngeni kwakhona namhlanje. UThixo uthethile, yabona. Kwaye sibona umbhalo wesandla eludongeni, ngoko kulula kakhulu kuprofeta. Kwaye sibona ukuba sisesiphelweni sexesha. Kwaye sibona uThixo kwisebe ngalinye lamahlelo yonke indlela, ukusuka kubuKatolika ukuya kwicawa zobuProtestanti, ububhuda nako konke, ukusuka eIndiya kwakunye nako konke, ubiza abantu bakhe bonke ebaqokelela ndaweni inye. Kwaye ndiyavuya kakhulu ngale nto ukubona lo mhla usiza, ngoku yimini enkulu, enye yezinkulu inyweba. Oko ukuba bendi sasinakho ukuba bendinokukwazi ngaphambili kokuba kubekho ihlabathi. Xa sasiyimiphefumlo, inxalenye kaThixo, ukuba sithi ngoba sasinaye phambi kokusekwa kwehlabathi, ngokuba inye kuphela indlela yobomi obungunaphakade, kwaye nguThixo, kwaye siyinxalenye yakhe. Sasingekho ngako ukuba singazi, kwaye sinokucinga, kwaye sinesiqu, kodwa sasisezingcingeni zakhe zokusikuko phambi kokusekwa kwehlabathi. Ngokuba siyinxalenye yakhe, njengonyana wam oyinxalenye yam, kwaye ndiyinxalenye kaTata, ngokunjalo singonyana neentombi zikaThixo ngokolwazi lwakhe lwangaphambili. Kwaye emva phaya, ukuba bendinokwazi njengokuba ndaziyo ngoku, kwaye ndinokujonga kwixesha lonke, kwaye wayenokuthi kum, leliphi ixesha ufuna ukuliphila, ndandinokuthi leli xesha ngoku kanye nje urhatya lesiphelo sembali yehlabathi nokuza kobukumkani bukaThixo buzokumiswa emhlabeni, ndicinga ukuba lelona xesha lakhe lanobuqaqawuli kuzo zonke izigaba lingoku. Siyafumana apha ukuba uSirayeli utyholwa ngumprofeti xa uThixo wammisela waza wamthuma, babetyholwa ngezono ezimbini ezikhulu. Kwaye sifuna ukuthetha ngezo nto zimbini babezenzile, kwaye koko sifuna ukuhluma ngako. Ngoku bajikile kuThixo ithende lamanzi aphilileyo, kwaye bazombela amaqula. Bajikile kwinto uThixo abanike yona, baza bazakhela into ethile abazenzele yona. Kwaye la maqula uyaqaphela ebenawo ayeqhekekile kwaye evuza. Ngoku iqula eliqhekekileyo alinakuwagcina amanzi, liyakuvuza. Ndandikhuliselwe efama, kwaye ndiyalazi iqula elidala linjani kwanobunzima esasinabo ngalo. Kwaye eli qula liqhekekileyo lingumfanekiso omhle kakhulu, ndiyacinga ngalo mhla xa okwethu yonke into esizama ukuyenza, ukuhlanganisa umntu, ukuhlanganisa abantu, ukuhlanganisa icawa, isoloko ikumjelo obukrelekrele bokuzama. Sizamile ukwenza onke amawisile abe ngamabhaptizi, nangenye indlela, namahlelo ahlukileyo, kwaye yayingeyonkqubo kaThixo okokuqala. UThixo unendawo enye kuphela yokuhlangana. Watsho phaya kwincwadi ye-Exodus ukuba ndinyule indawo yokubeka igama lam, kwaye kuphela kwendawo endiya kuhlangana kuyo nabantu. Kwaye wanyule indawo yokubeka igama lakhe, kwaye apho abeke igama lakhe kulapho wadibana khona noSirayeli. Unendawo adibana khona nebandla lakhe namhlanje, kwaye wanyula elo gama, kwaye elo gama nguYesu Kristu, kwaye kulapho adibana khona kholwa lenene xa likuYesu Kristu, kulapho uThixo unyula ukulibeka khona igama lakhe. Uthi igama likaThixo wathi ndize egameni likabawo, ngoko kulapho uThixo alibeka khona igama lakhe, kukuKristu. Kwaye kukuKristu kulapho sinokuhlangana khona sonke phantsi kokuphalala kwegazi, kwaye apho sinobenene obunyanisekileyo obudlelwana. UThixo wenza inkqubo yakhe ekuqaleni emyezweni wase-Eden, apho indawo wayeya kudibana nomntu kwakungekho phezu kobukrelekrele bokuqonda. Ukuba kwakunjalo, uEva wayesemgcini ngqo nenkqubo yakhe. Kodwa siyazi ukuba ukwamkela kwakhe ubukrelekrele bukaSathana boqulunqo ngokuqinisekileyo, uThixo akasokuze, kodwa uThixo wathi uya kuyenza. Kwaye ngoko wonyula indawo yentlangulo, kwaye yayingegazi, ingeyo yaqulunqo lobukrelekrele. Ngoko sibetha nje umoya, kodwa yindalo nje yomntu ukuba abantu bokuzama ukwenza oko. Ukuba besinexesha besiya kuyiqhekeza ibe ngamaqhekezana, kodwa andifuni elaqhosha. Ngoku ke siya kuzama nje ukuyenza ibe lula ngangoko sinakho amaqula avuzayo. Kwaye siyafumana ukuba iyenzeka ngokugqibeleleyo kwakhona, ingumfanekiso wenene wesigaba sethu esiphila kuso kwako konke okwemizamo yethu. Kwaye kungekho ukusingelwa phantsi kwayo yonke imizamo yaso nasiphi na isicaka sikaThixo, kwaye nakumagama igama likaYesu Kristu ufanele ahlonitshwe, nasekukhankanyeni igama lakhe ngembeko nentlonipho. Kwaye inkqubo enkulu yobuvangeli enqumle umhlaba nokunjalo kwezintsuku zokugqibela, ndicinga, kodwa asinakukwazi ukubenza abantu babe ntliziyonye de sibafumane phantsi kwegazi likaYesu Kristu, kuphela kwendawo esinokukhuseleka kuyo. Omnye wandibiza kungekudala kakhulu phezulu empuma waze wathi, mzalwana uBranham, ndivile ukuba umkile waya eArizona kwaye wenze indawo apho kukho ukhuseleko. Kwaye njengokuba usazi ukuba umyalezo uza njani, kwaye inkosi yandixelela okuya kwenzeka eAlaska, kwaye iya kuba njani ezantsi eCalifornia. Kwaye ibingaloo ndlela. Bathi ngoku ukuba kukushukuma oko kwaye yonke into iphi indawo yokhuseleko. Ndathi inye kuphela indawo yokhuseleko endiyaziyo kukuKristu, kuba abo bakuKristu baya kuphela kwendiyaziyo. Ngoku uYeremiya wayebizwa kananjalo umprofeti olilayo. Kwaye kuba ndiyakholwa kwamenza loo mprofeti walila, walila kunokuba ngokuba yena engumprofeti, kwaye ilizwi lenkosi liza kwabo, kwaye sibona abantu behamba emva kwezithethe zabo, kwaye becinga ukuba babelungile, kwaye kungekho ndlela konke yokubajika. Ngoba babesiya ngqo ekuthinjweni, ngokuba siyazi uvuna okulimileyo, akukhathaliseki nokuba ungubani, uyintoni na, kwaye thina njengesizwe sivunile okanye silimile, maxawambi, kwaye kufanele sivune. Ndiyakuthetha ngomso inkosi ivuma emva kwemini ngeentlungu zokuzala, kwaye ndikuchukumisile oko phaya ukuba asinakungafumani nto, kufanele sivune esikulimileyo. Kwaye xa uThixo anokusiyeka sidlule nje kunye nogqwetheko lwethu lobuKristu namhlanje, kwaye sigqwethe abantu kwezi zinto ezingosinga buKristu njengoko wakubiza umzalwane uMo, uya kunyanzeleka ngokusebulungiseni ukuba avuse iGomoro neSodom kwaye aqolise ngokuyitshisa. Kunjalo, ngokuba uThixo uselilungisa, kwaye apho ukungalungisi kufikeleleyo, kuza kubungcwele bakhe nelizwi lakhe ukuba abenze abantu bavune oko bakulimileyo, kwaye siya kufanela ukuba sikwenze oko. Ngoku, qaphela, babemshiyile yena, ithende lamanzi aphilileyo, kwaye bazenzela amaqula. Ngoku kungabakho mntu uthile apha ongenakulazi ukuba yintoni na iqula. Iqula litanki azenzele lona umntu elizama ukuthatha indawo yomthombo, yinto umntu othile ayombileyo. Kwaye bangaphi abalaziyo yintoni iqula? Kwakuhle, kulungile. Banintsi abantu basemaphandleni apha ngalentsasa. Ngoko ba ndikhumbula iqula elidala endaweni, indlela elalikhangeleka ngayo. Kwaye ndandisoloko ndisoyika kanjani ukusela kule nto. Yayili itanki azenzele lona umntu, kwaye lalingasokuze lithembeke, akunakuthembela kwiqula. Ngoku yonke into umntu ayenzayo ivamile ukungalungi ncam. Kwaye njenge inkosi yenze ixesha kwisangqa salo, nomhlaba ujikeleza qho ngonyaka, ngalo lonke ixesha unqumla, yonke imihla, zonke iyure, kwaye ilanga litshone, kwaye zange lisilele. Kwaye ezona zingcono iwoshi esinokuzifumana ziya kusilela imizuzu emininzi ngenyanga, akuthandabuzeki. Kodwa uyabona, yonke into uThixo ayenzayo igqibelele, kwaye into umntu ayenzayo ayigqibelelanga. Ngoko kutheni wamkela okwenzayo umntu xa unokuba nokugqibeleleyo? Ndandisoloko ndisitsho malunga nathi bantu bakwamoya, yabona, siyazi kwaye asikho ngaphandle kocwangco noko likaThixo, asikholwa. Kodwa siyazi ukuba phakathi kwethu sinabantu abazama ukulinganisa. Omnye umfo kungumntu nje oko, baya kuzama ukwenza oko. Bakwenza eBhayibhileni, omnye ndingokaPawulos, ndingokaSilas, nokunjalo. Kodwa bazama ukulinganisa oko omnye wakwenza okanye akwenzayo. Kodwa kutheni uyakwamkela ubuxoki obulinganisayo? Xa izibhakabhaka zizele into yemvelo, xa idinga likuni nakubantwana benu, kutheni siyakwamkela into eyayahlukile? Kutheni siyakuthatha umgaqo okanye imimiselo xa iBhayibhile ilelingaxexezwanga ilizwi likaThixo? Kutheni siyakuzama ukongezelela kuyo okanye sinciphise kuyo xa inkosi uYesu kwisityhilelo 22:18 lo uyakususa ilizwi elinye kuyo okanye ongeze ilizwi elinye kuyo, isabelo sakhe siya kususwa kwincwadi yobomi. Xa uThixo waqalayo ukubeka uhlanga loluntu emhlabeni, wabaxelela bahlale ngezwi lakhe. Ngoko ilizwi likaThixo linjengetyathanga, ugqithela unqumle esihogweni nalo, kwaye ityathanga lalo lomelele ebuthakathakeni bokudibana kwalo. Kwaye uThixo ufuna sigcine lonke ilizwi lalo. Ngoko yayikokokuqala kweBhayibhile, nje ukophula ilizwi elinye, kwatshonisa uhlanga loluntu kubumnyama bokufa. UYesu weza embindini weBhayibhile waza wathi, umntu akaphili ngasonga sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi, hayi ngenxalenye yamazwi okanye amashumi asithoba nesithoba kwikhulu, kodwa lonke ilizwi, njengoEva noAdam babenjalo. Kwaye ekugqibeleni kweBhayibhile, isityhilelo amashumi amabini anesibini, ishumi elinesibhozo, watsho ukuba nabani na uyakuthi asuse ilizwi kulo, okanye ongeze libe linye ilizwi kulo. Ngoko kutheni le nto sifuna ukufaka apha uluvo lomnye umntu lwezinto xa kungokoluvo lukaThixo? Sifuna ukuthabatha oko akutshiloyo, kwaye kubhaliwe futhi, lonke ilizwi lomntu malibe bubuxoki, elam libe yinyaniso. Yayiyiloo nto eyayingxaki naloo mprofeti. Ngeentsuku zikaYeremiya, wayengumprofeti, wayeneilizwi lenkosi. Lo mfo wayezama ukufaka into kulo, ngoku akunakuthenjelwa kulo. Kwaye ndiwafanekisa la matanki ngoku nezi nkqubo esizama ukuzithatha, kwaye zithathe indawo yelizwi likaThixo loqobo. Ngoba akukho nto inokuthatha indawo yalo nguThixo. Ekuqalekeni ube ekho ulizwi, kwaye ulizwi ekuye uThixo, kwaye ulizwi enguThixo, kwaye ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu. KumaHebhere 13:8 ithi, nguye izolo namhlanje naphakade, singazikhuhla kude njani kuloo nto? Kufanele ukuba ibe yinyaniso, uhlala eyinto enye, uyinto enye kuwo wonke ummiselo. Seso sizathu ulonwabele lona, nina amabhaptizi, mawisile, namakatolike, namarhabe ngokunjalo, nibonwabele obabukho, ndaweni ithile kuni, nimamkele uThixo. Mhlawumbi ngaxesha lithile, ngendlela yobukrelekrele, mhlawumbi nive amandla kaThixo, kwaye nizizicaka zikaThixo, kodwa xa unokuza ngokwenene kuThixo, kwaye wazi indawo yakho kuye, njengonyana okanye intombi kaThixo, yiloo nto ezisa loo mincili mikhulu kuwe, leyo uThixo afuna ube nayo. Ngoku siyaqaphela kuMarko ongcwele, isahluko seshumi elinesithandathu, uYesu zange athi, hambani niye kulo lonke ilizwe, nifundise. Wathi, hambani nishumayele indaba ezilungileyo. Shumayela indaba ezilungileyo, kukubonakaliswa kwamandla kamoya oyingcwele. Hambani niye kulo lonke ihlabathi, nibonakalise amandla kamoya oyingcwele. Ndithetha nomzalwane, omnye wabaxhasi kwihlanganiso yam eIndia, eBombay, apho kuhle kuye eMzantsi Afrika nezinye iindawo ezahlukileyo, apho imissionaries zilifundisileyo njengelizwi okanye uqulunqo lobukrelekrele. Kodwa ngenye imini entlanganisweni, xa wehlayo umoya oyingcwele ngokwakhe, wasindisa amawaka angamashumi amathathu labanini belo lizwe, abombatha ingubo kwisiguqo esinye, kwaye kanye kuloo mhlaba bameme kuwo. Abafazi beme apho, ababeze phantse, babe ngendlela abeza ngayo ehlabathini, kwaye ngalo mzuzu baphakamisa izandla zabo ukuba bamkele uKristu. Kwaye umoya oyingcwele wawa phezu kwaloo ndawo, waphilisa amashumi amabini anesihlanu lamawaka abantu ngaxeshanye, basuka kwizitulo zamavili, umanqwanqwa neentonga zokuhamba. Usodolophi wesixeko waba nam ngosuku olulandelayo, ejonge ezo nqwelo zemithwalo zisihla ngesitalato. Abo bafazi beme apho, beze, bengazi ukuba baze, kodwa kwamsinya xa umoya oyingcwele wababethayo, bazisonga ingalo zabo bemka ebusweni bamadoda abo. Kwaye ndiyamangaliswa ukuba singathini thina eMelika ukuzibiza ukuba sisisizwe sobuKrestu, kwaye ebukhweni bukaThixo, kwaye qho ngonyaka si abafazi bethu bakhulula ngokungaphezulu, kwaye ubufanele ukuba unxiba ngokungaphezulu, kwaye ngokungaphezulu okunguKrestu omnxibayo ngokungaphezulu ukuba sezingqondweni kokwazi imeko zakho. Ngamanye amaxesha ndibona indlela abantu abenza ngayo ezitalatweni, ndiyamangaliswa ukuba kokusezingqondweni na. Kubonakala ngathi abaqondi xa besenza loo nto, le nto bayenzayo bazenza isibambiso zikamtyholi, kwaye bathumela imiphefumlo esihogweni, kunjalo, kodwa ihlabathi likwimpalalo njengoko kwakunjalo ngemihla kaYeremiya. Ngoku emva equleni, ngoku eliqula akunakuthenjelwa kulo, ngokuba alinakuzizalisa. Kwaye kufuneka lixhomekeke kwimvula zalapho ukulizalisa, imvula zalapho okanye imvuselelo, ukuba nemvuselelo encinci ngaphaya, nemvuselelo encinci naphaya, okanye nokunjalo ukuze ligcwale. Ngoko akunakuxhonyekekwa kulo, alinakuzizalisa, alanelanga kulo, alinakuyenza, kwaye kufuneka lixhomekeke emvuleni ukulizalisa. Ngoko masiqaphele, apho lifumana imvula, apho lifumana amanzi iqula. Isuka phezu kwehoko, ishedi, apho konke ukungcola, uthuli luvuthululeka khona phezulu phaya, uhlambekela emvuleni, kwaye kuhle kuye equleni, itangi elenziwe ngumntu. Iba phantse njengomgxobhozo. Kwaye ihlamba umphezulu wehoko, apho zonke izilwanyana, ukunuka ehokweni, nokunjalo, uhlalayo. Kwaye umoya uvuthululela uthuli nokunye ehokweni, imvula yalapho ize ihlambe imvula, isuse nya. Kwaye ngoko amanzi ahanjiswa ngomkhombe owenziwe ngumntu, ukuya kumbhobho owenziwe ngumntu, ayokufika kwitangi elenziwe ngumntu. Kwaye xa ifika apho, imdaka kakhulu, de kufuneka ubeke isihluzo kulo, okanye akunawasela. Ngoku uyabona ihlamba iphahleni, ngomjelo owenziwe ngumntu, ngombhobho owenziwe ngumntu, ukuya kwitangi elenziwe ngumntu. Kuze ke kubekwe isihluzo esenziwe ngumntu phezu kwalo, ukujonga ukuba ezinye intsholongwane nezinto zigcinwa ngaphandle. Ngoku siyaqaphela kwezi ntsuku zimbalwa emva kokuba amanzi ehleli phaya kweli hlelo lenziwe ngumntu okanye itanki. Ndixolele, kulungile. Emva kokuba ihlanjiwe kuzo zonke iindidi zezakwalizwi nezinto zihlanjelwe kulo, ngoku size sifumane xa ihlala apho iintsuku ezimbalwa iba yemileyo. Kwaye wonke ubani uyazi kwimbali yebandla, xa uThixo ethumela into, umyalezo, kwaye iba yentsha kuThixo, kuze emva kobomi balomseki, okanye nantoni enokuba yiyo, umbiza ngokuba ngumhlaziyi, okanye nantoni othanda ukuyitsho ngayo, emva kokufa kwakhe, baze bafumane inkqubo eyenziweyo, baze benze umbutho. Kwaye kamsinya xa benza umbutho kuloo nto, ifela kanye kuloo ndawo, ayiphindi ivuke kwakhona. Kwenzeka njalo lonke ixesha, emva, uwela emva. Ukunika imbeko kulo mbingeleli womkatoliki ohleli apha, xa uThixo wahlanganisa ibandla, okanye hayi ukulihlanganisa, uThixo zange ahlanganise ibandla, akakho kuloo ndlela yomsebenzi. Useluzalweni, hayi umbutho. Ngoko xa uThixo waqala ibandla ngomhla wePentecoste, kwaye ukuze ekugqibeleni ezantsi eNasia Roma, balihlanganisa, kwaye kulapho laphulukana namandla alo. Emva koko size ezantsi kuhlaziyo lobuLutere, kwaye yayiyinto enkulu, ilizwi likaThixo lalinikiwe, ilungisa liyakuphila ngokholo. Kwaye xa bakwenzayo endaweni yokuchola konke kudibene, bebonke bedibene, baza bahambe, benza icawa yobuLutere, bazahlula kweli qela, yaza ngoko yafa. Waza uThixo wavusa uJohn Wesley kunye noNgcwaliso, umyalezo omsebenzi wesibini wenceba, kwaye yayiyinto emangalisayo, kodwa emva koWesley noAsbury wayihlanganisa, yaza yafa. Kwaza kwathi gqi abakwamoya nobuyiselo lwezipho babesenza kakuhle, kwenzeka ntoni? Bayihlanganisa, kwaye yafa ngenene. Ngokwembindini waloo nto yonke, uThixo usabizela intsalela ngaphandle kwaso zonke ezo zizukulwane, uqinisekile, kwaye lixesha lethu lokuphuma, lokuhlangana sonke. Kwaye yiloo nto ndiyicingayo, i-Full Gospel Businessman idlale indawo enkulu, ukuqhekeza ezi ndonga, kwaye besithi, akukho mahluko kuthi, masidibaneni sikhonze uThixo phantsi kommiselo omnye, hayi phantsi kombutho. Ukuba ibingumbutho, bendiya kuhla kweli qonga ngoku, andinanto yakwenza nawo. Uyintoni, kufanele ibe ubudlelwane, hayi ubudlelwane bomgaqo othile, kodwa ubudlelwane kuKristu, ngamandla ovuko lwakhe, yiloo nto izisa ubomi. Izisa uzalo. kwaye phambi kokuba uzalo luze siyaqonda kufanele ukuba kubekho ukufa phambi kozalo kwaye uzalo imbutyulelo andikhathali nokuba uzalo olunjani na ukuba lusehokweni yehagu okanye naphi na lukhoyo yimbutyulelo kwaye lunjalo nozalo olutsha lukwenza wenze izinto obungenakucinga ukuzenza ngokwasesiqhelweni kodwa xa ukulungele ukufa kuwe ngoko uzalwa ngokutsha isidalwa esitsha kuKristu Yesu zize izinto zivuleke buze ubomi bube ngumbono omtsha kuwe ngokuba wamkele umntu kaYesu Kristu kwaye hayi okwaziwa ngengqondo okanye umgaqo okanye nakwilizwi elibhaliweyo kufuneka livuselelwe ngomoya oyingcwele akukhathaliseki nokuba unokukangakanani okwakwalizwi ilele apho ifile ndingaba nesandla esizeleyo sengqolowa de ibe ingene kwimo apho inokuvuselelwa ingqolowa ayinakuphila kwaye ungaba nesidanga sikagqirha PHLL nantoni na oyinqwenelayo kuyo kodwa de umoya oyingcwele uze kuloo nto uze uyivuselele kuwe njengamava angawakho nothixo ingqolowa ayenzi into ilungileyo ukufunda kwakho kulilize njengale ndoda yengesi yatshoyo ngobunye ubusuku apha ndandimangalisiwe kuloo nto konke ukufunda awayenako njengopawulos kwafuneka akulibale konke awayekwazi ukuze afumane uKristu enze izinto wayecinga ukuba kanakuzenza kodwa yiloo ndlela uThixo enza ngayo uyasihlaza kwinkqubo yethu yemfundo hayi ukuba ndizama ukukhuthaza ubuqaba kodwa ndizama ukukuxelela umahluko imfundo ayisokuze izise ubomi uthatha umoya kaThixo ukuzisa ubomi kwaye obo bomi mabungezi njengemvuselelo yobukrelekrele kufanele ukuba ize ngokweBhayibhile imvuselelo yelizwi kwaye elo lizwi lisekwalilo izolo namhlanje naphakade kwaye xa lisiwa namhlanje livuselela ufumana kwa ezo ziphumo zinye wazenzayo kwizenzo isibini ngokwenene isoloko inako kwaye iyakusoloko injalo ngokuba ngumoya kaThixo elungisa imo ithatha imo ukwenza izinto seso sizathu ninabantu nisoloko nifundiswa zisani abantwana benu apha kulungile ngokuqinisekileyo kulungile ndivuyile nakubona intombi yam uRebecca isiza ihlala phantsi kwimizuzu yembalwa egqithileyo abanye benu bandibonile ndibethela imehlo kumfazi ibiyintombi yam ngoko uzile wahlala phantsi ndifuna amkele ubhaptizo lukamoya kwaye yiloo nto elapha kule ntlangano seso sizathu sale nto uthatha imo njengogqirha umdala uBosworth wayesakuthi ungathatha iqanda lesikhukukazi ulibeke phantsi kwentshontsho lentsha liyakuqandusela intshontsho lenkuku kutheni ngokuba liqanda kwaye lifumana imo elungileyo andikhathali nokuba ngumwisile mbhaptizi mrhabe kwimo elungileyo iyakuqandusela umntana ozelwe ngokutsha kaThixo banga ilizwi yimo yenzayo loo nto nokuba liphawu elinjani lehlelo onalo ndandidla ngokulusa iinkomo ndandiqaphela unogada omkhulu wedlelo xa siziqhubela ehlathini ngaphandle kwemihlaba yokudlela ezantsi kwindawo yokuphuhlisa imfuyo kwaye azibeke edlelweni ubeya kuma phaya ajonge ngeli xesha zingena esangweni kwicingo lokuziqhuba akazange anike ngqalelo kumaphawu ngokuba kwakukho onke amaphawu ayegqitha apho kodwa kukho into enye awayingqalayo iphawu legazi kufanele ibe yengaxutywanga iHereford okanye yayingenakuya phaya kwela hlathi ngokuba yiHereford Association edlisa kwelo hlathi kufuneka ibe nephawu legazi ukugcina ukuzalisa kulungile kwaye ndicinga ukuba oko yindlela ekuya kuba yiyo ngomhla womgwebo akazukundibuza ukuba ndandingumwisile mbhaptizi wakwamoya okanye umrhabe kodwa uya kukhangela uphawu lwegazi xa ndibona igazi ndakugqitha kuwe yiyo loo nto ngoku sifumana ukuba la maqula emva kokuba ehleli ithuba aba ayema aze angabi ngalungileyo aze abe ngoko ngokunjalo abe likhaya lamasele namacikilishi neenyoka neerhorho nezinambuzane nezininzi ngokuba likwimeko yokuma etyhalela oko kulo ungafana ucinge ihlanjwe eluphahleni lwehoko okanye ngaphandle kwendlu ekufutshane nehoko okanye naphi na ubumdaka buhlala khona luhlobo olunjani olweentsholongwane nezinambuzane nako konke okuhlanjelwa kweli qula ngoku kungumzekelo ogqibeleleyo walo naluphi na uhlobo lwenkqubo eyenziwe ngumntu ungumsileli okokuqala seso sizathu adinga umsindisi akanakuzisindisa akanakwenza nto ngaloo nto ulahlekile okokuqala uzalelwe ehlabathini ekoneni uze ehlabathini ethetha ubuxoki uliqoki okokuqala ngoko kanjani ehlabathini angazenzela nantoni na kanjani indoda engcwele akukho ndoda ingcwele akukho bandla lingcwele ngumoya oyingcwele hayi ibandla elingcwele abantu abangcwele ngumoya oyingcwele phakathi kwabantu yiloo nto iyiyo amen hayi intaba engcwele apho upetros nabanye bema intaba yayingekho ngcwele kodwa nguthixo ongcwele entabeni eyayenza yangcwele hayi umntu ongcwele ngumoya oyingcwele osebenza kulo mntu okwenza ube ngcwele hayi umntu kodwa umntu kamoya oyingcwele asiyondoda ngokuba uyindoda nje uzalelwe esonweni wakhawulelwa ebugwenxeni weza ehlabathini uthetha ubuxoki yonke inkqubo yenziwe ngumntu iya kumgcina umntu kuloo nto uya kuyimfamekisa into ngobukrelekrele emehlweni obukrelekrele abacinga ndingowebandla igama lam lisencwadini ndenze oku utata wam wayekoku nokunjalo kuvakala kulungile konke eyiyi iyi akukho nto inokutshiwo ngokuchasene nayo kodwa nokuba kunjalo sihlobo uyesu wathi ngaphandle kokuba umntu azalwe ngokutsha akanakho nokububona uyabona apho akuthethi ukuba ubona ngamehlo akhe kodwa ukuqonda ubukumkani bamazulu ude ube uzelwe ngokutsha angakwazi njani lo mvangeli ombhaptizi ingakwazi njani laa ndoda ime phaya kwaye igxeka kwaye yenze intlekisa ngayo yabona akukho nto kuye enokuyamkela yona kodwa uthixo ufanele ayenze yabona uthixo wamnika umoya oyingcwele wakubonisa ukuba olu lwalungelo hanahaniso eli lilizwi uva kuphela kwisikolo soluvo kwaye bazama ukuthatha zonke iintsikelelo zikathixo baze bazibeke kwisuku eligqithileyo umshumayeli ombhaptizi omncinci apha kungekudala ehleli ekhona apha ngale ntsasa waza weza kum waza wathi mzalwana ubranham kukho into inye oyenzayo engalunganga ndathi ndincede waza wathi ndicinga ukuba unyanisekile kwaye ngumntu olungileyo kodwa ndathi enkosi mhlekazi wathi kodwa kukho into inye oyenza ngokungalunganga ndathi ndiyathemba ukuba inkosi inokufumanisa into ibenye engalunganga waza wathi kulungile kukho yile nto oyenzayo engalunganga wathi uzama ukuzisa ehlabathini ulungiselelo lobupostile waza wathi ulungiselelo lobupostile lwaphela kubapostile ndaze ndathi njengombhaptizi kumbhaptizi ndingathanda ukubuza umbuzo wathi intoni ndathi uyalikholelwa ilizwi likathixo ukuba liphefumlelwe lonke isuntswana lalo wathi kutheni ngokuqinisekileyo ndathi ngoko wathi ungongezi nelizwi elinye okanye ususe elinye ngoba ndathi ngoko ndiya kubonisa ukuba yezaphi intsikelelo yobupostile ebantwini ngesithembiso sikathixo ngoku undibonise isithembiso sikathixo nokuba simkanini ebantwini yabona ukuba kunakundibonisa oko elizwini ngoko libala malunga nayo yabona ndathi ngokuba isaqhubekeka zangathethe nto okwemizuzu embalwa ndaze ndathi kulungile ngoko mzalwane ndingathanda ukubuza into upetros wazisa umyalezo obupostile ngemini yepentekoste kwaye siyakwazi sonke oko kuyinyaniso kuba wayenezitshixo zobukumkani ezo uyesu bemnikile kwaye ngokuqaphela wakutsho wathi guqukani ninangabanye nize nibhaptizelwe egameni likayesu kristu ukuze nixolele izono kwaye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude nakubo bonke inkosi uthixo wethu eyakubabiza ngoko ukuba kukho indawo apho awayisusayo ngoko kwenzeka ntoni kumazwi kapetros ngemini yepentekoste yabona hayi ayizange iphele mvana ethandekayo efayo igazi lakho elihle alinakuze liphele amandla de lonke ibandla likathixo elihlawulelweyo lisindiswe lingaphindeli esonweni kwakhona ngoko kweyona ilungileyo imnandi ingoma ndakucula kumandla akhe ukusindisa xa le ntetho engaphucukanga nolwimi oluthintithayo lulele luthule engcwabeni thixo ndincede ndikholelwe koko kwaye ndibambelele kuyo Nathi sonke kwaye sime kuyo ngokuba zindaba ezilungileyo zenyaniso ewe mhlekazi. Indoda isisilumko akufanelekanga ukuba ijonge kwezi zinto kwaye yazi ukuba azikusebenza zange zasebenza. Inkolo ehlanganisiweyo namava ahlanganisiweyo azisoze zisebenze ebukhweni bukaThixo. Kufanele ize ingaxexezwanga isuka kuThixo. Ayizange yasetyenziswa nguThixo. Akukho xesha emva apho uThixo wakhe wasebenzisa nkqubo injalo. Ngoku ufumana amalungu nezinto ezinjalo, kodwa ndithetha imbewu yemvelo kaThixo, intsikelelo njengeyawayo ngemini yePentecoste, ayizange ize ngambutho, iza ngozalo, ngokuzalwa ngokutsha. Simenyiwe ukuba sithathe uSirayeli ngomzekelo ababenguwo. Qaphela, babemshile yena, ababelinikiwe ithende, baza bazakhela amaqula. Ungafane ucinge into xa umntu ekumthombo ompompozayo esela aze afune ukuzenzela iqula, yabona, ukusela kulo. Ngoku yile nto umprofeti wayitshoyo, yiloo nto ilizwi likaThixo litshoyo, yiloo nto uThixo wayitshoyo kumprofeti. Nindishiyile mna, naza nemka kum ithende lamanzi aphilileyo, nazambela amaqula lawo aqhekekileyo. Kwaye ayavuza. Yabona into, bafuna into abanokuyilawula, okanye ukubonisa abakwenzileyo, bobo budenge benkolo ehlanganisiweyo. Isoloko izama, bafanele babe nento eyeyabo, bafanele ukuba babe nazo zonke ezi nkqubo, neemanyano, nezinto, kwaye ndibandakanyeka koku, ngoku. Endaweni nje yokuba sibe ngabantwana abathobekileyo bakaThixo, bafuna into abanokuzibonakalisa bona. Endaweni yokuyeka uThixo ayenze ngendlela yakhe, bafuna ukuyenza ngeyabo indlela, kwaye indlela inkqubo engena ngayo ebandleni namhlanje. Hayi nayiphi inkqubo, omnye ufuna ngale ndlela, omnye ufuna ngaleya ndlela. Ukuba ungumwisile, ufanele yiyo ngale ndlela, umbhaptizi ngale ndlela, umrhabe, katolike, nawuphina omnye baneenkqubo zabo. Akukho nto ichasene naloo nto, kodwa yona asiyo loo nto ndithetha ngayo. Umntu ufuna indlela yakhe yokuyenza, kwaye uThixo unendlela yakhe yokuyenza. Kwaye wathi ubambelele kwindlela yakho, iqula eliqhekekileyo, kwaye anisayi kuyamkela iyam indlela, indlela yobomi. Kwayiloo nto inye iyiyo namhlanje, ayizange iguquke nakancinci. Cinga obunjani ubudenge bomntu oshiya umthombo ompompozayo owangcwengileyo acocekileyo amanzi ahlwahlwazayo, kwaye ze afune ukuya kwiqula eliqhekekileyo alenze ngokwakhe. Azombele iqula naloo nkunkuma ingaphezulu kwehoko ehlambela kulo, ze asele kuloo nto, kukho ngokuqinisekileyo into engalunganga engqondweni kuloo mntu. Kwaye xa umntu oya kubambelela kuqulunqo lwequmrhu lwesibhalo endaweni yokwamkela umoya oyingcwele ongqinela isibhalo nosenza sibe yinene kuwe, kukho okungalunganga ngokwasemoyeni kulo mntu. Oko kokunjalo ngenene ngokuqinisekileyo umoya oyingcwele. Ngamnye unotoliko lweBhayibhile yakhe, kokuphi ocinga ukuba kulungile? UThixo akafuni luncedo lwakho, UThixo akafuni toliko lwakho. UThixo ngumtoliki wakhe. UThixo wenza utoliko ngendlela athi uyakwenza ngayo. Inkosi yatsho ekuqalekeni, makubekho ukukhanya, kwaye kwabakho ukukhanya. Akufuni nalunye utoliko oko, yiloo nto uThixo wayenzayo. Wathi intombi iyakumitha, yenza njalo, oko akufuni nakunye ukutolikwa. Wathi uyakuthulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama. Wakwenza, akufuni nakunye ukutolikwa. UThixo utolika ngokwakhe ilizwi lakhe, ngokulingqinela lona, kwaye elibonakalisa lona, aze aliphuhlise lona. Lolo hlobo umprofeti wayebonakala ukuba ngokaThixo, wathi ukuba kukho omnye phakathi kwenu ongomoya, okanye umprofeti, mna Nkosi ndiya kuzazisa kuye ngemibono, ndithethe kuye ngamaphupha, kwaye akutshiloyo kuya kuzaliseka, ze nimoyike. Kodwa ukuba ayinjalo, sanukuyenza. Leyo into enye xa uThixo ethetha ilizwi lakhe, aze umntu athi, ilizwi leli, kwaye lenzeke ngaloo ndlela, ngoko nguThixo oyenzayo loo nto. Kodwa ukuba uthi, iyile ndlela, kwaye iintsuku zigqithile, kutheni ithabatha yonke, wasukumela isonka esilambileyo esisesandleni sakhe, kubantwana, asithathe kubo, kwaye balambe. Utheni uya kufuna ukusela kwiqula xa lo mthombo ompombozayo wawulapho? Yintoni ithende lobomi ngoku? Yintoni ithende lobomi? Ithende lamanzi aphilileyo. Umthombo ompombozayo siyakufanisa nawo. Ngoku ndifuna uqaphele umahluko phakathi kwequla nethende lamanzi aphilileyo, umthombo ompombozayo kunye nequla elidala eliqhekekileyo phaya ligcwele zirhorho, macikilishi, masele, zintsholongwane nezininzi, yabona? Kwaye apha ngumthombo ompombozayo, ngoku qaphela oku, yinto ezixhasayo. Akudingeki ukuba ufumane inkqubo ezinkulu uze uzise imali eninzi kuwo. Akudingeki ukuba uzibandakanye namalungu amaninzi. Iyawaxhasa amalungu ayo, umoya wobomi kulo usebenza. Qaphela amanzi asuka kuwo, amatsha angcwengileyo kwaye acocekileyo, hayi iqula into emileyo ebixhinkwe ngama40, 50 engqiqo ezahlukeneyo zisithi oku kulungile kwaye oko kulungile kwaye olu qulunqo kwaye vota uze ubize kwaye njengoko besenza nabo baze benze ihlelo kuloo nto. Linyulu kwaye licocekile, alikrexezwanga ilizwi likaThixo, lisuka esandleni sikaThixo, umthombo ngenene ogqojozwe ethambekeni. Qaphela, imfihlo yamandla awo ingaphakathi kuwo, umntu akanakuwafumana uxinzelelo oluthile ngaphantsi kwawo ewenza uyityhalele ngasentla. Ndikhumbula xa ndandidla ndandingunogada kurhulumente waseIndiana, ndandidla ngokuhamba eHarrison County, umthombo othile iliso wawusoloko uhlwahlwaza. Kwaye nje owu yakhangeleka ngathi yayiyeyona nto yayivuya kakhulu, nokuba ikhephu lalisemhlabeni, umkhenkce wawuqinile, kwakubanda kanjani wawusahlwahlwaza. Apho amadala amachibi namatanki enziwe ngabantu enamasele nezinye izinto phandle phaya iqinile omile. Kwaye oko kuya kubonakalisa ukuba naliphi ihlelo ekusileleni kancinci ngomoya okanye inguqulelo encinci kwimo liyakuba ngumkhenkce, kodwa umthombo ompombozayo kaThixo unguye izolo namhlanje naphakade. Ugcina yonke into ihlwahlwaza kuyo kwaye utyhalela ngaphandle kwayo, kwaye akukho nanye apho okokuqala ngomzuzu nje ingena kuwo iya kuyityhalela ngaphandle kwindlela. Laa nto yayihlwahlwazela phezulu ngolo hlobo, ndaza ndathi ndahlala phantsi apho ngenye imini ndacinga, ndiyakholwa ndiyakuthetha nelo liso nje okwethutyana. Ndothula umnqwazi wam ndaza ndathi, uvuyiswa yintoni? Yintoni le ikuhlwahlwazelisayo? Mhlawumbi kungokuba amaxhama asela kuwe kanye emva kwethuba. Ukuba lalinokuthetha lalinokuthi hayi, ndathi mhlawumbi kungokuba ndisela kuwe, hayi asiyo loo nto. Ndathi kulungile, yintoni ekwenza ucwenge ucoceke kangaka? Ngoko yintoni le ikuhlwahlwazelisayo ekwenza uhlwahlwaze uzale luvuyo lonke ixesha, kwaye kungekho nto ikwenza wome umpompozela phezulu emoyeni, kwaye akukho nto amanzi acocekileyo? Ukuba belinokuthetha nam, uyazi ukuba la mthombo ubunokuthini? Ubunokuthi, mzalwana uBranham, asindimo ohlwahlwazayo, yinto esemva kwam endihlwahlwazelisayo, kwaye yindlela ekuyiyo, lilizwi elihluphekileyo, kodwa uyazi ukuba ndithetha ntoni. Kwaye indlela ekuyiyo namava uzalo olutsha akunakulubamba. Ngumthombo wamanzi ngaphakathi kwakho, umpompozela kubomi obungunaphakade. Yabona, kukho into malunga nayo ongenanto yakwenza nayo. Awenziwe ngabantu amatanki angoma aze wona acele imvuselelo nayo yonke into, kodwa umntu ophantsi kwelo thende, ohlala kwelo thende yimini nobusuku. Hayi, akudingeki ukuba ulinde imvula zasekuhlaleni kunye nemvuselelo zasekuhlaleni, ugcwele yiyo. Ndibuya kunika ithende lobomi kuye kuhlwahlwaze. Kukho into kulo entsha yonke imihla engcwengileyo necocekileyo, lelo lingakrexezwanga ilizwi likaThixo entliziyweni nasemlonyeni wakho, lizingqinela lizithethela. Andikhathali nokuba kuyanetha nokuba kuyakhithika, nayiphina imoya ezulu eyiyo uyavuya futhi ngokuba umoya oyingcwele ulapho uyahlwahlwazela ngamandla afihliweyo. Qaphela, owu, imfihlelo yayo ingaphakathi kuyo, inikezela ngayo ngokukhululekileyo kuye nakubani na oyakusela aze asebenzise okwayo. Ngoku akucholi uthi ulungile, ngoku kufanele nje ndiye kwicawa yasewisile, ngokuba ndingumuwisile, ndiye kwimvuselelo. Ndifanele ndiye apha, kodwa ukuba ndifanele ndiye kwamoya, ngokuba ndingowe mvuselelo yakwamoya. Ndiyakuxelela, xa uphaya kulaa mthombo wamanzi umpompoza elathende, xa usela apho akukho mahluko, unika yonke into ethi ize. Ukulungele ukunika ithemba lobomi kumkatolike, kumprotestani, kumjuda, kongenankolo, nokuba yintoni na, ngenene, ngenene, ufumene into ethile kuwe, eyenzayo loo nto. Uqaphele enye into malunga nayo, akudingeki ukuba uyithe, akudingeki ukuba uyitsale, kwaye uyithe. Ndibone ukunintsi kwaloo nto de kundenze ndigule, kuthiwa into ethile, kudlalwa ingqokelela yomculo, kwaye kutsitywe phezulu nasezantsi. Okanye ingqokelela yokufundwayo edolophini namaphawu amakhulu, indoda yeyure, inya kuphela indoda yeyure, kwaye lowo nguYesu Kristu, onguye izolo namhlanje naphakade. Mnye kuphela umthunywa ovela kuThixo, kwaye nguYesu Kristu, ewe mhlekazi. Akudingeki ukuba uyithe yona, okanye uyitsalele ezantsi yona, okanye, hayi, akudingeki ukuba uzixokomezele kuyo, uthatha nje yona ngokukhululekileyo. Amen. Ndilithende laphilileyo amanzi, nindishiyile mna neyokuzenzela amatanki. Ngoku akudingeki ukuba nilithe lona, nilitsale lona, nilixokomezele lona, nilombe lona, nanye into uthabatha nje simahla kulo ngokukhululekileyo. Akudingeki okwenziwa yindoda okwakwalizwi kube sisihluzo, nokuba kukuxelele okugqitha kulo, yenza ntoni, nanto. Okunye okwenziwe ngumntu wakwalizwi, kokunye kwenkqubo yenkolo, inkolo yobulungisa bomntu, kuko koku, okanye elinye iqula lenkqubo yenkolo, akuyidingi, akunyanzelekanga ukuba ibe lapho. Ubeka ilapho kuyo, iya kulilahla iligibisele emoyeni, alinanto yakwenza nalo, iya kuyizixhasa ngamandla kaThixo empompozela ebomini. Kutheni umntu anokushiya into enjalo azixokomezelele kwinkqubo, kungaphezulu kwendinokutsho, alidingi lapho lokuhluza, alidingi. Alidingi libe yiloo nto, alidingi kuxhomekeka kwimvula zendawo ukulizalisa, lizele lonke ixesha. Amen. Indoda, ndibave besithi, ndisezantsi nje enkunkumeni namhlanje, oh bethu. Oh, ndiyavuya ukuphila ebukhweni bukaThixo, nokuba izinto zihamba kakuhle okanye kakubi. Ububomi bam, amen. Ububomi bethu, ububomi, obuninzi ubomi. Ewe mhlekazi. Kwaye jonga isenzela ntoni, amandla nobunyulu bayo bungaphakathi kuyo, ayidingi kuhlohlwa ukusuka equleni okanye nakuyiphina inkqubo. Omnye wathi, kulungile, yintoni ikhadi lakho lobudlelwane? Masibone ukuba ungumbhaptizi olungileyo, ndakubona ukuba unalo ikhadi. Okanye olungileyo kwamoya, ukuba ungobunye sibini sithathu, okanye nayiphina enye, yabona, ayidingi nakuphina ukuhlohlwa, isoloko ihamba, ewe. Uyazi ndandidla ngokuba nalo eliqula lidala, kwakufuneka ndiligalele amanzi ezantsi phaya, kwaye ndilihlohle ngalo mbhobho mdala ukufunxa ukuwakhupha apho. Uyazi ndigalele amanzi kulo, kwaye nje ndigalele ingqokelela yerhorho nezinto phakathi, ukutyhalela ngaphandle irhorho nezinto, yiloo nto nje malunga nezinye zezi nkqubo zemvuselelo ziyo. Kodwa ndibulela uThixo, kukho ithende elizele ligazi apho aboni bafihlwe phantsi komsinga, akwenzi malungu ecawa, wenza amaKristu kuwo xa esiza kwelo thende. Utheni uya kushiya ithende lamanzi aphilileyo usele kwinto kumgqobhozo enjengaleyo? Akukho kuthiwa amandla alo angaphakathi kulo, akulo ayidingi kuhlohlwa, ewe mhlekazi, ngo kunokwayo ubomi bayo bukuyo. Yiloo ndlela imbewu kaThixo iba sentliziyweni yomntu. Ubomi bukaThixo bungaphakathi kumntu ngamnye, hayi ebandleni, kuwe, kukuwe nguwe onechaphaza lobomi kuwe nje ukungcamla kube kanye kuyo uyakholisa kubo bonke abakhokeli buza umbingeleli womkatolike buza umbhaptizi nokuba yintoni nje ukungcamla kube kanye kulo mkhulu wamanzi amatsha ompompozayo ndiyakuxelela iyakholisa ukuba iyinyaniso umphefumlo wakho ulambileyo nokuba kunjani uyakholisa kunxano nokuba kunjani ngoku ukuba akunxanwa lo mbhaptizi mncinci wayenganxanwa okokuqala kodwa xa wathi wanxanwa amanzi avakala kamnandi kakhulu kunjalo kodwa kufanele unxanwe unxano olusikelelweyo njengoko uyesu wakubiza oko ninoyolo nina xa nithi nilambe kwaye ninxanelwe ubulungisa kuba niyakuhluthiswa kwaye uyesu wakutsho oko sihlobo ewe hlekazi lithende elisikelelweyo konxaniweyo kutheni namnye uyakufuna ukunanisa ngalo ngomgxobhozo ungathanda njani ukunanisa umthombo ompompozayo ngamanzi omgxobhozo agcwele intsholongwane nokutyhefeka kwawo konke okwenziwe ngumntu ukwazi kwengqondo athe uthixo ukongeza elinye kwilizwi lakhe okanye ukususa elinye kumazwi akhe isabelo sakhe siya kususwa kwincwadi yobomi kwaye xa uthixo wathembisa ukuba uya kulingqinela eli lizwi kuso sonke isizukulwane kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo abakude nakwabanintsi inkosi uthixo wethu uyakubabiza kutheni uyakutha kwinkqubo ethile yempompo ebityhefekile iminyaka kwimana endala mhlawumbi imana yayilungile akukho nto ichasene nayo ngemihla kamartin luther ngemihla yoku nangeentsuku zokuya nabanye abahlaziyi akukho nto malunga nayo kodwa imana yawa kwixesha lakudala ukuba siyaqaphela ebhayibhileni ukuba babefanele bayichole yonke imihla kwakufanele bafumane entsha emva kokuba ibe ndala yabona ayinakubola ngaphandle kokuphuka kufanele ukuba ibe nentsholongwane kuyo okanye into ethile ukuyenza ibole siyazi ukuba oko kunjalo kwaye zinjalo iinkqubo emva kokulala phaya ukusuka kwenye imvuselelo enkulu ukuya kwenye ize ityhefeke kwaye igcwale ziintsholongwane kwaye njengequla ligcwele ngonojubalala njengoko sasidla ngokubabiza iintsholongwane ezindala ezincinci ezijubalazayo apho kwaye yiloo nto ingxaki namava abantu abanintsi namhlanje bazele ngonojubalala bayajubalaza ukusuka komnye ukuya komnye kwaye kwenye ukuya kwenye ebalisa iintsomi ezingenanyani kuzo konke kunjalo jubalaza kwenye ukuya kwenye ndandingumwisile ndazixokomezela kwibhaptizi ndandingumkatoliki ndeza ukuba ndibe koku ndeza ukuba ndibe koku ya ngonojubalala nje owu libala ngaloo nto kwaye yiza kwithende amen umthombo ompompozayo obuphila ngonaphakade ubukho bukuKristu ndiyakholwa ulelingomiyo ithende lobomi ngokuninzi ufumana kuye uya uba mtsha kwaye xa ibanda iba ngcono kwaye uvakale mnandi bendimkhonza yena ngoku kumashumi amathathu anesithathu kwaye yonke imihla uba mnandi kunokuba ibenjalo kwisuku eligqithileyo bendiwathi akunakubuya unxanwe ukuba sisela kula manzi qaphela mkhulu kangakanani usirayeli wenza njengoko isinintsi senzayo namhlanje bashiya ithende lamanzi aphilileyo baya kuzembela amaqula ngoku ukuthetha ngobabalo okomzuzwana yintoni inceba kathixo sinemithetho nemithetho yabucala kwaye ukuba akulinganiseleki kweli nqanaba ndinokhuni lwenkolo lokulinganisa ukuba akulinganiseleki kuloo nto ufanele akunakuza ngaphakathi nokunye kodwa uthixo usisindisa ngobabalo hayi ngokhuni lokulinganisa yabona kodwa uthixo ndithetha ngobabalo ngoku nje kwenzeka njani oku kubekho ukusela kuye kweli khuni lokulinganisa kukumbombombombozela usirayeli ombombozelayo qwalasela wathi kwaye ndiyakunityelela kwakhona qaphela esibhalweni qaphela uza kubalinga abatyelele kwakhona usirayeli ombombozelayo kulwandle olubomvu wayemenyiwe ukuba alandele yena ukunqumla kuloo manzi amileyo aseyiphutha ukuba babe ngabantu abakhululekileyo. Babe ngamakhoboka, babe menyiwe ukuba beze babe ngabantu abakhululekileyo kunye naye. Baphuma ngolwandle olufileyo, ulwandle olufileyo, ulwandle olubomvu gxebe. Baphuma ngoko ukuya entlango, ukuzisa iyantlukwano phakathi kwabo nabalinganisi, bezama ukuyilinganisa ngaphandle kolwaluko. Oh, yiloo nto yenza ingxaki. Bonke ngabanye batshabalala apho entla okanye kanye kanye elwandle, uFaro nomkhosi wakhe. Babona abantu behamba ngamandla angaphezu kwendalo. Yiloo nto babuya emva apho baza bazama ukulinganisa oko ngaphandle kokubandakanyeka entsikelelweni. Kwaye xa bakwenzayo batshabalala. Kukuthelekisa kwenyama. Umntu ozama ukwenza oko, ozama ukulinganisa into ethile, ngoko wenza uthelekiso lwenyama yomKristu wenene. Umzalwane wam weNdiya phaya uyakwazi oko, esuka eBombay, kwaye uyakubabona abantu apho, amaHindu nokunye, belele phezu kwencula, naphezu behamba kwiglasi, kwaye behamba emlilweni, ukukubonisa abanokwenza kwaye nezinto ezinje. Kukulinganisa kwenyama komntu emva phaya emahlathini wenza oko edinini kwisithixo sakhe. Sifumanisa ukuba kubo bonke ubomi benkolo ukulinganisa kwasenyameni umntu othile zama ukuba njengomnye. Kukho omnye kuphela umzekelo ofanele ube njengawo, kukuba njengoYesu Kristu owayelilizwi, kwaye ngoko xa ilizwi likaThixo lisiza kuwe liya kuba yindlela enye. Kodwa uThixo wabakhokelela kumhlaba wesithembiso nakanjani. Bafumana kananjalo zonke iitanki xa baqala entlango kuhambo lwabo ngoku emva kokuba bezahlule. Bafumana ukuba lonke itanki lalomile kubo. Kwaye uya kufumana kwa loo nto inye mzalwane xa uqala oluhambo ukuya kumhlaba wesithembiso. Uya kufumana iingcango zivaliwe. Njengalaa mshumayeli mncinci wathi umtshetshi okanye nokuba wayeyintoni, kwaye into yokuqala ibandla lakhe lamgqotha, yabona oko waba nabaninzi abafumana umoya oyingcwele, yaba sisiphelo saloo nto. Kwaye uSirayeli wafumana kwa into enye njengomzekelo kuhambo labo ukuya kumhlaba wesithembiso, amatanki onke ayomile. Ewe, uhambo lwabo ngokuthobeka lokuya kwilizwe lakhe lesithembiso, uhambo lwabo kumatanki bawafumana omile. Ngoku bafumana itanki, amatanki akunakuxhomekekwa kuwo kohambo. Kwaye xa usiya kuhambo ngokuthobeka kwilizwi likaThixo, kwaye uzame ukuzixokomezelela koku, uze uzixokomezelele koko, uya kufumanisa apho akukho tanki ehlabathini elinokuyixhasa yona konke konke. Ungumntu wedwa uThixo ukukhokelela njengendlela athanda ukukhokelela ngayo. Ngoko sifumana kwa into enye namhlanje, onke amatanki omile. Kodwa ithemba asoloko enyanisekile kuThixo oya kusigcina isithembiso sakhe kubantu bakhe. Wathembisa ukubanika konke abakudingayo, ngoko wakwenza oko. Phakathi kwelingenanto elomileyo itanki, cinga njengaloo nto, kunye noSirayeli okhalazayo entlango eluhambeni. Wabiza isicaka nkokheli sakhe umprofeti uMoses ecaleni, waza wavula ithende lamanzi aphilileyo ngeliwa elibethiweyo ukuze abantwana bakhe abakholwayo bangatshabalali. Kulo mhla othetha ngobabalo kum, singabangafanelekanga ngendlela esenzileyo, ngendlela esiliphilileyo, singabangafanelekanga. Kodwa uThixo kulo mhla njengalapha kusasa nje, jonga kumawisile, Baptist, Rhabe, Katolike, nako konke, uvule ithende. Mahebhere 13 uya kuphuhlisa oku, ukuba usenguye izolo namhlanje naphakade. Ngoko ye yenza inyaniso, Yohane 3:16, kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama unyana wakhe ukuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. Kwaye yaphakanyiswa ngesizathu esidibeneyo, ngokuba abantu babembombozela, kwaye besona, kwaye betyiwa zinyoka, kwaye besifa, kwaze ngokuxolelwa kwezono zabo nokuphiliswa kwezigulo zabo. Kwaye isekwa lethende elivuliweyo kuthi namhlanje, ukwenzela usindiso lwethu nempiliso yethu, impiliso enyameni, ngokuba isekwa nguye izolo namhlanje naphakade kwaye xa iliwa elalibethiwe ngelizwi likathixo lesithembiso layalela lalinika aphokokayo angcwengileyo acocekileyo amanzi hayi hayi amileyo hayi atyhefekileyo kodwa ubukho bukathixo ngokwakhe amanzi angcwengileyo kwaye kwasindiswa bonke abaselayo ngoko siyazi oko kuyinyaniso ngokuba sifunda kwitestamente endala njengomfuziselo ngoku akudingeki ukuba uyitsale uyithe uyixokomezelele uye kwisikolo sakwalizwi ukuya kufunda ukuba isetyenziswa njani na baya kuxelela ukuba isetyenziswa njani na apho yabona ou kulungile ou ukuba ufumene umoya oyingcwele siyakholelwa koko kodwa ngoko ye yenza ngale ndlela kodwa uyabona akukho lawulo kuyo awusebenzisi moya oyingcwele umoya oyingcwele usebenzisa wena yabona yabona akufanele usebenzise umoya oyingcwele umoya oyingcwele ufumana wena isipho asiyonto oyithabathayo njengemela uze ulole ipensile ngayo ukuzinikezela kuthixo kwaye uzisuse wena endleleni ukuze umoya oyingcwele abe nokusebenzisa qaphela zange kufuneke bayithe okanye bayitsale okanye zange kufuneke babuze ngoku siyawasebenzisa njani lamanzi ngokuba babesazi ukuba asetyenziswa njani babenxaniwe babesazi ukuba benza ntoni ngawo kwaye injalo indoda okanye umfazi intoni nokuba ngowuphi na umgaqo okanye ihlelo azibandakanya nalo ukuba unxanelwe uthixo akufuneki ukuba ubalekele esikolweni sakwalizwi njengalo mzalwane womtshetshi wenzayo okanye umzalwane wombritane phezolo kwafuneka abuyele abuze kunjani kwibandla lamatshetshi angasisebenzisa njani esi sipho anaso ethetha ilwimi kwaye kufuneka ayenze njani le nto babeya kumkhabela ngaphandle okokuqala yabona wayenxaniwe ngoko uthixo wabagcwalisa yiloo nto yonke ekuyo kukunxanwa kwaye ngoko uyabagcwalisa nje akunyanzelekanga ube nolawulo umntu othile ukuxelela ukuba wenze ntoni ngayo uthixo ukhokela umntu ngamnye ngendlela afuna wena uyenze wena ungumntu wedwa ngokwakho uyinxalenye kathixo akukho mntu unokuthatha indawo yakho kwaye akukho ndlela unokuya ngayo komnye umntu uze uthi ngoku uyakufuneka ndenze oku ngayo okanye kufanele ndenze oko ngayo hayi mhlekazi uthixo uyisebenzisa ngendlela efunwa nguye xa unxaniweyo wazi ngokoneleyo okuselwayo kwaye ukuba unxaniwe kusasanje sela kuwo yiloo nto kuphela ufanele ukuyenza uthixo wenza indlela ngonxano lwabo abantwana abanxaniweyo baxhamle simahla kuye kwaye uthixo wenzele yonke indoda nomfazi indlela ngale ntsasa loo ulambileyo kwaye unxaniweyo mhlawumbi kukho abantu abahleli apha abangazange basindiswa kukho abantu abahleli apha abakwinyoba yokuba basindiswe kukho abantu apha abahleli apha njengamalungu ebandla ufuna ukwenza kuhle kodwa usela etankini abasokuze bakuxelele ezinyaniso kuphela kwento ezayo ukuthabatha isithembiso sikathixo kwaye uze kwelo thende ngoko uya kulonelisa olo nxano lo uselayo kweli thende akasayi kunxanwa naphakade qaphela ngoku wabakhulula njani njani abakhe abawamkelayo lamanzi ngobabalo kwaye hayi ngenkqubo okanye ngequla lemfundo uyalingqinela ilizwi lakhe yinkonzo enika ubomi bangaphi apha abaziyo ukuba ufumene ubomi xa uthabathe elalizwi namanzi akhe nje wazi ukuba ufumene ubomi masithathe kulungile umzekelo nje omnye umzekelo okanye emibini ze ndivale nje kwithutyana ndifanele ndibe nelaqhosha ndaweni ithile kodwa qaphela ndiyaqhubekeka nje ndithetha kodwa andijonganga ukwenza loo nto jonga masithathe ngomzekelo ibathwana nje labantu masithathe umfazi emthonjeni kayakobi ombiweyo umthombo wayehleli apho kuphela kwento abafazi abayaziyo eliqula apho wayeze kukha amanzi kwaye apha ngasemthonjeni wafumana kulo mbono omncinci ubanzi apho indoda ihleli apho umjuda kwaye wayengumsamariya sisixeko sasesikhare kwaye sifumanisa ukuba le ndoda lo mjuda wathetha amazwi angaqhelekanga kulo mfazi wathi ndizisele isiselo Wathi ngoku asinabudlelwane akulungile ukuba wena undibuze umbuzo onjalo wena wakugqiba ukuba ngumJuda kwaye mna ndingumSamariya. Wathi kodwa ukuba ubusazi ngubani lo uthetha naye buya kucela kum amanzi kwaye bendiya kukunika amanzi obungasayi kuphinda uze kweliqula ukuza kusela abe ngamanzi ampompozayo kuwe. Qaphela xa wakufumanisa oku kuphuhliseka kuyinyaniso ngoku kuqala nayiphi na indoda yayinokutsho oko kodwa wathi nithi unqulo luseJerusalem kwaye thina sinqula kule ntaba. Wathi usindiso lolwamaJuda siyakwazi esikukholelwayo kodwa wathi mandikuxelele into ibenye ngamazwi anje asikuko nakule ntaba okanye eJerusalem ixesha liyeza xa umntu aya kumnqula uThixo ngomoya nangenyaniso kuba ubawo ufuna abanjalo. Wathi hamba ubize indoda yakho kwaye uze nayo apha. Qaphela apho kwaliphuhlisa apha kwabonisa ukuba leliphi ithende awayekulo. Wathi hamba ubize indoda yakho kwaye uze apha. Wathi andinayo nenye indoda. Wathi uthethe inyaniso. Yabona yakhangeleka ngathi yayikukunganqinelani okuphandle koko wakubuzayo kuye kwaye wathi hamba ubize indoda yakho. Wathi andinandoda. Wathi uthethe inyaniso. Wathi ngokuba ubunamahlanu kwaye le inye uhlala nayo ngoku asiyo yakho. Qaphela la mfazi wahluke njani kubabingeleli balomhla. Ababingeleli balomhla babona kwa into enye isenzeka baze bathi lidimoni ufundo lwengqondo okanye uBhelizebhule. Yabona basilela ukubona ilizwi lesithembiso soko kodwa la mfazi mncinci wabangcono kakhulu ngezibhalo kunabo nabaphi ababingeleli. Wathi mhlekazi ndiyabona ukuba ngumprofeti asikhange sibe naye amakhulu amane eminyaka ukusuka kumalaki kodwa wathi besifuna yena kwaye siyazi ukho uzayo uMesaya kwaye xa athe wafika lena yinto ayakuyenza. UYesu wathi ndinguye. Amen. Uqaphele wawushiya umphanda equleni likaYakobi wabaleka wehla ukuya esixekweni ezele ngomthombo ompompozayo wakubona kungqinelwe ngokugqibeleleyo kwaye waye elelo thende lobomi mandikwazise kuye. Wakushiya oko xa waphuhliswayo ukuba lilizwi lobomi wayishiya kwaye wabhaqa ukuba kwa iliwa elinye elabethwayo entlango lalingqinelwe ukuba lalikhona ngoko. Mandikutsho lo Thixo mnye owaye kwiintsuku ezigqithileyo esithetha kakhulu ngazo ukhona ngoku apha hayi ngengqiqo yesikolo sezakwalizwi kodwa ngolwazi lomntu lokuzingqinela kwakhe ukuba uya kuthulula kwimihla yokugqibela umoya oyingcwele phezu kwebandla lakhe. Akango bendinguye ndinguye ixesha langoku okoko. Ngoko iqula lalahlekelwa incasa kwaye kunjalo kumntu wonke othi awele kumandla kaThixo ngobhaptizo lukamoya oyingcwele iinkqubo zamahlelo zilahlekelwa incasa yazo. Akufuni kwakhona okwaloo masele amileyo namacikilishi neentsholongwane nezonto usela kwithende elitsha nelingcwengileyo ilizwi likaThixo litsha ngayo yonke iyure emphefumlweni wakho. Into enye njengangoku xa ilizwi liphuhlisiwe ukuba liyinyaniso live kwaye lingcamle kwaye ulibone ukuba alilunganga na. Nakuba iqula lilifezile kakuhle, lilifezile ixesha lalo kakuhle, kodwa uyabona ithende lobomi lalilapho, hayi iqula likaYakobi, hayi kwakhona okokusela kukamoya. Babecinga ntoni ukuba babesela kulo mthombo, utheni ngekulungile konke, kodwa ngoko ithende lobomi ngokwalo lalihleli apho. Ngoku asifuni zinkqubo nemibutho esasinayo sisesiphelweni sexesha kwaye uThixo uthembisile kweli xesha lesiphelo izinto aya kuzenza kwaye sizibona zizaliseka ngokuselizwini. Siva indoda yasemkhosini wamandla isima kwaye incangcazela kwaye isithi ba kukho into ethile ilungiselela ukwenzeka. Siyamva umoya oyingcwele esiyala ukuba into ethile ilungiselela ukwenzeka. Sibona yonke into isiba ngendlela ngoko shiya lo nkqubo uze kwithende ewe mhlekazi ifezile injongo yayo kodwa ngoku waye ejamelene nethende ngokwalo. UYohane isixhenxe amashumi amathathu anesixhenxe ukuya kumashumi amathathu anesibhozo uYesu wathi kwimihla yokugqibela yesidlo seminquba wathini ukuba kukho othi anqanwe makeze kum aze asele kanye kwigquba labaza kwalizwi
ukuba nawuphi na umntu unxaniwe makeze kum kwaye asele, kuba isibhalo sathi embilinini wakhe uya kumpompoza imilambo yamanzi aphilileyo. Kukho ithende eliphilileyo, lithende abantu abalishiyileyo namhlanje, ngemigaqo balishiyile ithende lamanzi aphilileyo. Mandikwazise kuye, ngukum kwaye ndiyavala, ngukum. Ulela thende lasindisa ubomi bukaHagari kunye nomntwana xa babesifa intlango. Ndiyakholwa ulelo liwa uIsaya 32 uyilaa ngqondorha ezweni elibharhileyo uyindawo yokusithela ngexesha loqhwithelo. Zakaraya 13 ulithende elivulekileyo kwindlu kaDavide ngenxa yesono. Ndiyakholwa ukuba uyiloo nto, akunjalo kuwe? Kwindumiso 36 ulithende lobomi likaDavide, ungamanzi azolileyo kaDavide, namadlelo aluhlaza, ungamanzi ngasemfuleni ngenxa kaDavide. KwiGenesis 17, ungumthuthuzeli obeka uAbraham esifubeni, El Shaddai. Kodwa xa ubomi bakhe bemka kuye, noko uThixo wathi, indoda yekhulu leminyaka ubudala, iyakwenzeka njani le nto? Ndimdala, umfazi wam mdala, zingenzeka njani ezi zinto? Wathi, ndingu El Shaddai. Ngoku uEl yi eyona, kwaye uShaddai yi sisifuba, kwaye uShaddai sisininzi. Okuthetha ndinguThixo onesifuba, njengosana oluyinkenenkene nolugulayo, kwaye amandla alo amkile kulo, loyame ngesifuba sikanina, aze abuyisele amandla alo kulo. Ngokuqinisekileyo, hayi kuphela xa alongayo, alibi nkenenkene, hayi kwakhona, ebeleni likanina, lwanelisekile ngeli xesha lifumana amandla. Kwaye wonke umntu oyakuthatha idinga likaThixo entliziyweni yakhe, ukuba idinga likuni, kwaye nakubantwana benu, nabo bakude, nakwabaninzi eyothi inkosi uThixo wethu ibabize, ize ilale ngokoyama kuloo nto, kwaye akonge abuyisele amandla akho kuwe, usana olunkenenkene, ikholelwe, iye yamakholwa. Kwikholwa elimbongi, ndingacinga ngengoma ezininzi ezisiqambele zona imbongi. Kwakukho omnye wazo ngelinye ixesha, kukho ithende lizele ligazi litsala emithanjeni ka-Emmanuel, xa aboni benyalwe phantsi kwempuphuma, lisusa onke amabala esazela. Elasela lifayo lavuya lakubona elathende ngeentsuku zalo, ndingalapho noko ndilihlazo njengalo, hlamba zonke izono zam zimke. Kwaye oko ngokokholo ndabona umsinga elo nxeba lakho linika uthando oluhlangulayo, libe sisihloko sam, kwaye liyakuba njalo de ndife. Kum ungamanzi elizwi lokwahlukanisa, elohlukanisa wena kwinto yonke engangqinalaniyo nelizwi lakhe, elo lithende endikholwayo ukuba yena ulilo, ewe mhlekazi. Oko kungamanzi awandahlukanisayo kumaqula enziwe ngabantu, andisa kuthende lamanzi aphilileyo. Oh, sihlobo, ndingahamba nje uqhubeke, kwaye uqhubeke nezinto azizo kuthi. Ungu-Alpha no-Omega, usisiqalo, usisiphelo, unguye owayekho, okhoyo, osaya kubakho, uyingcambu nembewu kaDavide, ulikhwezi lokusa, ukokwam konke, kuko konke. Kwaye dade mzalwane, ukuba kukabi ne ubusela nje kweli tanki lincinci lenziwe ngumntu bonke ubomi bakho, kutheni ngalentsasa ungalishiyi ela tanki, kwaye uze kweli thende? Masithobiseni intloko zethu nje okwethutyana.
With your heads bowed.
Zithotyisiwe intloko zethu.
To my opinion, they're all.
Olwam uluvo isiguqo. Bangaphi ngoku? Bendiphakuphaku. Bendinigcine ixesha elide. Yandenza ndawunqunqa umyalezo wam waziziqwenga, kodwa ndiyakholwa umoya oyingcwele ufuna wena ufumane ebendisingisele kuko. Jonga, akukho nto ibalulekileyo kulo mhla kunokuba ulunge kuThixo. Yabona, izidlo ezikhulu zethu nokuba iyintoni nokuphi, inkosi ilapha. Ngoku ndakuva oko kwabakanye kuphela ebomini bam, de kube leli xesha.
Now, all of you here, not how many, all of you here, that wants to drink from that.
Ngoku kunjani nonke kuni apha, hayi bangaphi, nonke kuni apha abafuna ukusela kulo yima nje okomzuzwana njengomthandazo uThixo akusikelele inkosi kusikelele ngokuba ngapi apha abamileyo bekhona ngoku bangathi ukuphakamisa izandla ngolu hlobo Thixo shukuma kum ndizalise nje ndenze ndisele kweli thende kwaye andikwenzanga nje okulungileyo kwaye ndifuna wena undixolele ngaloo nto ndifuna wena uhlambe izono zam kwaye undenze ukusuka kulo mhla nje jonga nje bethu ithende lizele ligazi Litsa lemtanjeni ka Emmanuel Kwayabon basos Pansi kwempuku Lisusa onga mabane saze Lisusa onga Amaba lesaze ela susawo gamaba lesaze la bayabon basos phansi kwempuphuma lisusawo Ngamabale asazela Ngoku oko nina ningamakholwa amaKristu nimamkele uKristu njengomsindisi wenu kodwa ninayo okwangoku ngoku ukuba akukabi nayo lilo ithende omnye kuphela endimaziyo lela thende lisuka emithanjeni kaEmmanuel ngoku kwaye ukuba abanintsi benu apha kunjengokuba bendithethe ngobunye ubusuku malunga nelikhozana lincinci lihamba ehokweni neenkuku kwaye zange lazinto ngaphandle kwenkuku kodwa wazi ukuba kukho okwahlukileyo malunga naye kwezinye iinkuku kwaye ngoko unina waza kumzingela waza wakhwaza phezulu yayilubizo lokhozi yabona wayefanele abe lukhozi okokuqala okanye wayengekhe alwazi olwabizo yabona kufanele kubekho into apho ekhulayo okanye ayinakuvelisa ubomi kwaye ukuba imbewu ilizwi likathixo likuwe umoya oyingcwele ulapha ngoku ukukhulisa oko aze ayizise loo nto kuwe ikuqobo bangaphi apha abangekalufumani ubhaptizo lukamoya oyingcwele ungaphakamisa izandla zakho nonke jikelele naphina unyaniseke nje kakhulu ukuba kukawamkeli umoya oyingcwele kwaye ungathanda ukuwamkela phakamisa isandla sakho naphina apho ukhoyo gcina nje isandla sakho phezulu nje okwethutyana Ngoku ndifuna nina nimileyo kwaye nijonge kubo, ndifuna umntu othile abeke izandla phezu kwabo, ndiyakholwa khona ngoku umoya oyingcwele uya kuzalisa wonke ubani kuni omfunayo. Ngoku sanukucinga ngokutya phandle phaya ezikoqweni, masicinge ngokutya apha, kuko kanye oku, obu bubomi, yabona, obu bubomi. Ngoku kukukela ecaleni nonke ngabanye uze ubeke izandla komnye kwaye babeka izandla phezu kwabo ngoku ndifuna wena uthandaze ngenxa yalo mntu ubeke isandla kuye ngoku sukucinga ngokuphuma sukucinga ngenye into cinga nje kanye ngoku umoya oyingcwele ulapha ukuzalisa umntu vula intliziyo yakho lahlela phandle wonke amanzi equla uze uthi owu thendelobomi yiza kum ndizalise owu nkosi thixo nobo bulungisa nenceba yakho nkosi yesu elo lingadinwayo ithende ndiyathandaza thixo ukuba uya kuzalisa omnye ngamnye kubo wanga umoya oyingcwele angawa apha ndiyathandaza thixo ukuba siyakulibala konke malunga nayo yonke into ukuba umoya oyingcwele uwe phakathi kwethu njengangoko kwaye uya kusinika loo manzi obomi simahla evela kwindawo yonke siphe owu thixo ngelithuba kukuqhutyekekwa ngomthandazo nomculo idibana yonke nkosi usazi oko bubukho bakho ubukho bakho obungcwele. Sifuna ukuza ethendeni, sifuna uqobo olwemvelo ubhaptizo ngomoya oyingcwele. Nkosi, ababantu bathandazela wona. Ndiyathandaza ukuba elithuba lilungileyo ngoku ukuba baya kuzaliswa bubulungisa bukaThixo. Siphe oThixo, yiva imithandazo yabantwana bakho. Wanga ungeza kubuntu babo, anga amandla kaThixo nomoya oyingcwele angatshayela phezu kwabo. Siphe Thixo. Oh, sikubulela njani ngokuhlaziya ngobukhobo Thixo wasezulwini onamandla eme phakathi kwethu. Kanye ngale yure yasemva kwemini Nkosi, sondle Nkosi, sifuna ukudla ukusuka etafileni yakho. Sondle Nkosi, njengangoku, sondle ngomoya oyingcwele ebomini bethu. Imiphefumulo yethu eshumayelayo ilambile, njengoko utshilo ekuguqulweni kwengoma, iyakunisa amanzi phezu kwemihlaba ebharhileyo. Mayenzeke Nkosi, yenza amazwi akho abonakaliswe ezinhliziyweni zabantwana bakho, amanzi phezu komileyo, kumhlaba obharhileyo. Thixo ongunaphakade, yiva imithandazo yezicaka zakho, kwaye siphe loo ntsikelelo. Amen. Ngumthanda kanjani. Qhubekeka nje umdumisa yena. Ngokufumana umoya oyingcwele ulapha, ukuba akuwamkeli wona lityala lakho. Ndimthanda njani uYesu. Ndithanda wena mna ngaphezu kwaba. Thanda uYesu ukuba wandithanda kuqala. Mthanda njani. Udumo malube kuThixo. Ndimthanda njani. Kungathini ukuba angeza nje thuba. Ndimthanda njani uYesu. Ukuba wandithanda kuqala. Andisayi kumshiya yena. Andisayi kumshiya yena. Andisayi kumshiya yena. Ngokuba wandithanda kuqala. Mangalis Yesu ilondo kum. Cebisim kumkani woxolo Thixo namandla nguye. Sindisa mna, gcina mna kokonke kona nehlazo. Mangaliso ngumkhuhlanguli wambongela. Masicule kuye ngoku. Mangaliso Yesu ilonto kum. Cebisi kumkani woxolo Thixo namandla nguye. Sindisa mna, gcina mna kokonke kona nehlazo. Mangaliso ngumhlanguli wam bonge igama lakhe. Wonke ova oko makathi amen. Haleluya. Ndibona abanye abantu besiza ngoku kunye nomoya oyingcwele. Ndilahlekile ngoku ndifunyenwe ndikhululekile kohlwayweni. Yesu ndinike nkululeko nosindiso luzeleyo. Sindisa mna, gcina mna kuko konke kona nehlazo. Mangaliso ngumhlanguli wam mayibongwe. Masiphakamise izandla zethu ngokusize ngokuqinisekileyo sitha. Mangaliso Yesu ilondo kum. Cebisi kumkani woxolo Thixo namandla nguye. Sindisa mna, Gcina mna kuso songi sono nehlas mangaliso ngumhlanguli wamalibonga igama lakhe niyamthanda yena oh mangaliso udumo malube kwithende elizele ligazi apho aboni balahla konke koyika komuntu konke ukohlwaywa nje khululeka kuye haleluya oh bethu uyamangalisa ngenene oko ngokungelixesha siculayo oko kwakhona masiyeke onke amawisile baptizi katolike rhabe intoni ngelixesha sicula oku mangaliso uyesu yilondo kumu masiguquke nje size sibambe sichawule isandla omnye nomnye yiba nokuxubana nje okudala uyazi ndi yiloo nto endiyithandayo yizama siyicule ngoku njengoko siyenza oh mangaliso mangaliso Yesu ilondo kum. Mangaliso. Yesu kunjalo oh mcebisi ngani woqolo
keeping me from all sin and shame wonderful is my redeemer there's sound through me it makes the lame to walk And the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
Bhayibhile yathi, thandazani ngabo basemagunyeni. Bawo wethu wasezulwini, sime kwisidingo sokuzilahlela ngenxa yenkokheli yesizwe sethu, umongameli. Angangayazi le nto Nkosi kodwa uyazi ndiyathandaza ngomzalwane Johnson njengoko avumayo ukuba likholwa kuwe kwaye bawo ukuhlasela kwenhliziyo siyaqonda kumbethile ndiyathandaza Thixo ugcine ubomi bakhe siku umbhodamo wesizwe njengangoku nanjani na kwaye yenza umoya wakho uhle phezu kwakhe Nkosi Kwaye njengangoku esibhedlele okanye naphina apho akhoyo. Kwaye yenza umoya wakho uhlele kwesasibhedlela iWalter Reed. Kwaye uchukumise umzimba wakhe, ugcine ubomi bakhe. Nkosi indoda iphansi koxinzelelo olukhulu uxinzelelo ngaphezu kokuba siqonda. Ngoko siyathandaza Thixo njengamakholwa kwaye njengenxalenye yesisizwe sithandaza ngenxa yenkokheli yethu ukuba uya kumnika ukongezelelwa kobomi kule yure inkulu egameni likaYesu Kristu. Amen.